intsha yamyayithanda noma isilingqina linganywa iyandisebenze intsha yami noma isilingqela linganywa iyandisebenze ndasuke kwabindile simila